turikubona tubyishimiye cyane ababyeyi n'abagabo abana bacu bari babuze mituweli abana bacu bari babuze amafaranga yo kujya ku ishuri uyu mubyeyi wacu Kagame Delphine mukomeye mashyi turamushimiye rwose turishimye cyane
akanyamuneza kari kose ku bahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya Bugarama nyuma y'aho amakamyo atangiye gutwara umuceri wabo kuva kuri iki cyumweru kuri benshi mu baganiriye n'ijwi rya Amerika ingorane zari nyinshi ariko cyane cyane inzara mu miryango kubitwa ko bejeje ibyakabaramiye
nk'ubu nyine tupimuje tuzajya twabona umuceri wo kurya ariko utaratumuza ntawe twabona inzara twari tuyifite da mbese ngewe nkubwire ngo najyaga kandi ibyo ndya biri hano ku kibuga twabonaga harimo ikibazo gituma batatugurira none se ko umuntu yaza akanika agacuranira imifuka yarimo tukayijugunya tugashyiramo indi turi kubona se ko byinshi byamenetse hano hanze
ku bandi naho imishinga yari yarahagaze ndetse baranamaze kwakira igihombo
murabona ikibazo bitewe n'uko amafaranga yarabuze yo gukoresha dore nk'ubu hari aho tutarahinga kubera ikibazo cy'amafaranga ariko ubu rwose ni kubona bigiye gukemuka nta kibazo kabisa
kimwe twari nora dufite imishinga uyu mushinga twari twarayihagaritse turi gutekereza ibindi kuvuga ati igihe n'igihe nyine ubwo twari twariyakiriye hari igihombo n'ubu twakigiyemo hari imibare twatambutse ubu tutakiri kubara kuko umuntu yahingaga afite imibare ariko ubu gutya imibare twabaraga twamaze kuyisubika wenda turajya twakongera gutekereza
ikigo cy'ubuhahirane mu muryango w'Afurika y'Uburasirazuba East Africa Exchange nicyo kirimo kugura umuceri w'aba bahinzi iki nacyo kikazawutunganya cyifashishije inganda ebyiri z'aha mu kibaya cya Bugarama nta cyumweru cyari cyagashize ijwi rya Amerika ikoze inkuru ku marira y'aba bahinzi batabazaga kubw'umusaruro wabo wari umaze hafi amezi atatu wangirikira ku bibuga by'ubwanikiro ni nyuma kandi y'iminsi itarenze itatu Perezida Paul Kagame akomoje kuri iki kibazo cy'isoko ry'umuceri wo mu Bugarama aho yashinje abayobozi kukigiramo uburangare none hari harabuze iki kibonetse muri iyi minsi itarenze itatu Bwana Kibiriga ni se tuyobora akarere ka Rusizi arasubiza
ikibazo cyari gihari ni uko inganda za hano ntabwo zaba zifite ubushobozi bwo kuba zagura uyu muceri wose nk'uko mubona wese ariko uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Afurika ikibazo cyamugezeho igisubizo gihita kiboneka habonetse rero indi kampani zo kunganiriza inganda aho uyu muceri watangiye kugurwa wose uri ku mbuga noneho n'undi uri mu isoko nabo bakurikiraho abaturage bakabona amafaranga bagatangira gukomeza ibikorwa byabo by'ubuhinzi
imibare itangwa n'ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'umuceri aha mu Bugarama irerekana ko kuri toni zisaga 70,000 bari bejeje kugeza kuri iki cyumweru batari bakagurishijeho n'izigeze ku 300,000 kuri ubu ariko ubutegetsi burizeza ko toni zisaga 400,000 zihari ziraba zamaze kugurwa bitarenze ibyumweru bibiri abaturage ariko bagasaba ko hafatwa ingamba zirambye kuri iki kibazo n'ubutaha ntikizasubire
ati cyo kibona cyo igihe tweje nicyo bagiye tweze inganda ziturutse hirya no hino kuko hano nta mbaraga bafite umusaruro bamwishi bakawinuba banasubiye ko batazagura nibura ngo bahamaze izindi nganda zidufashe
icyo twasaba Minicom ni igihe igiciro cyasohotse bajya bagaba inganda bagendeye ku musaruro wera muri zone runaka aho kureka umusaruro weza ahantu ugurwe n'inganda kuko zibegereye igihe rero Minicom yajya yohereza inganda ahantu hatandukanye ibyo bintu byakwikora nta musaruro wazongera gutinda ku mbuga
icyakora inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere zo zivuga ko inganda zitunganya umusaruro w'umuceri aha mu kibaya cya Bugarama zongerewe ubushobozi byatanga umuti urambye
kugira ngo iki kibazo gikemuke mu by'ukuri ni uko izi nganda zikwiye kuba zongerewe ubushobozi iki kibazo cyakemuka kuko umusaruro wiyongera ariko ugasanga mu by'ukuri kapitali y'izi nganda iracyari yayindi kandi umusaruro ugenda wiyongera umwaka ku wundi
ikibaya cya Bugarama giherereye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kiri mu bifite ubuso bwagutse buhingwaho umuceri kurusha ahandi mu Rwanda na hegitari zisaga 15,000 kiri kandi mu bifite inganda nyinshi zitorora umuceri uhahingwa aho habarizwa izigera kuri 5 izo nazo mu mezi hafi atatu yarashize abahinzi batangiye gusarura zari zimaze kugura umusaruro ungana na toni 200,000 n'imisago Temisokre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.